nitaweza kuamudu kote wawili. Ye awepo nawe niwe wako, kwake nipate nawe nipate penzi lako. Kweli sitoweza kuacha uende nibaki nilie, bora kupoteza mali nipate moyo wako nitulie. Kweli sitoweza kuacha uende nibaki nilie, bora kupoteza vyote nipate moyo wako nitulie.
Naumia penzi hili sitaweza kushare.